Man, shangiye kubabwira inkuru mani y'umuji waraburije bya danje fo. Man, yambwiye bistafuze ndababara. Nubwo ukuntu byagenze man. Muzimye radio mu fino ma telefone babwiriye inkuru mani.
Story yaherekeye mu rukundo rwa nyina na se, nacyo yashinja se. Yari kubona igihugu nibwo bamurashe, n'agafoto n'agasura kiwe niwe basa, niko bamubwiye. Nyina nawe akunzwe na mukase, ndayirashe. Yari stepfather uzi guhegesha agahinda, akagira amahane azi kurwana no gusinda. Niko yakuze muri struggle no guhimana, nyina mubyarira abandi bana bakinana. Akoreshwa gatuna mbwene nyina naribaya, ifege ryari baya, inkoni zabijana. Atarya naguhaga, abaho nahataha, uwose afite imbaha. Abu mukristo naho biranga jya gusara. Akeka yuko imyaka ari uburozi bamuteye, aganya umunsi ukeye gusa byatumye aca akenge.
Semana inkuru muri kumva cyamwarangaye.
Yavukiye mu muryango ukennye gusa utamwaye, gusa gutotezwa na se asaba Imana atahe. Iwabo twese nyiraruma murya umutahe, amurya arundarunda kugira ngo isimu kandi. Nyina arahukana yiyambaza uwo bambwe, undindira ikibondo umugabo atakica bambi. Ni nabwo bamuroze, nitabyiyondoje, nibwo yiyongoje, nibwo yitoboye. Aravuga ko yanarose ibinini mu munwa, bikanga gihotoye, nazi nifotoye. Nakabyeri na bugingo kubituza ibyiho, mutara mu gushyingwa horanishaza mu jisho. Karakazakura gato babaga umutavu, mu bwana bwe yari mukuru sakine tapu. Yakubitwaga inkonji nago yiswe ikibaju, ahita n'igikarita aho kwita Kanyaru. Na muco wo kubindana no nabyazi, atunzwe no kubonjwa n'agasenda n'amagi. Imunga mubiri ni mu muro y'icupa ryaji, ingingi n'isazi n'iyamuri gatasa nabi. Yacitse umugozi karindwi ngo ahaga nabi, batazi inkuru y'ubuzima bwe bati imigati. N'igisekuru cyabo cyose cyakuriye inkambi, nanka na nkumi ni mungarani na murambi. Mushiki wararwana rwa safari n'igina, n'imva yasubanza ribi ifite umujinya. Inzara n'intambara irenze iyo kumva amasasu, yavuze isoko ry'impyiko ngo yikenure shahu. Niryo tungo rya mugoboka ko n'agasambu, rw'imisozi yihumbira umuba n'ubutayu.
Sha nyine sha mamuca mamaye nanjye nkure si yarangiye fresh, ariko twabura aha borutu wenda nuko nzahabwira ubutaha, ariko sha mamuciye mamaye sha. Nakunda ariko tu nakundi kandi n'abandi bameze gutya mana so bazi
ya ari bi tubiye tubiye hari.